Yeah, yeah.
Exclusive from ZambianMusic24.com.
Sparky Liko. Kibo Pia Sone.
Freaking Beats.
Mabuye wanga umwa patima siwa hindi magula grillan. Koma baga kundima na nchito. Mabuye jonte kululugan. Dili ndia na kawa funa adia funa fare. Chito hina hili yose jandi paseni jandi seabale. Baga ndia mbe umbafa. Jisimbuye maresa. Deno ndibake nikafa. Ngati mafu maresa.
Exclusive from ZambianMusic24.com.